2022.
DJ Beast Boy.
Nemo Kilimanjaro.
Season 22.
Wambie kani blessi Mungu ja.
Tumezoea kufuatana.
Miza classic DJs.
Mungu wa kwetu ndo Mungu wao. Baba sina mpa.
Brand new Bongo Mix Season 22.
Shida.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Beast Boy 255TZ.
Music!
Brand new Bongo Mix Season 22. Mixed by DJ Beast Boy 255. Baba Diana. Yes, baby. Yes, baby. From Tanzania. From Kilimanjaro. This is Bamiza Classic DJs.
Nijukunda, bira gara gara, harikinyaka,
DJ Beast Boy.
Nijukunda, bira gara gara, harikinyaka, ira njanye, uhoru shaka. Komujinyo mana, momuri firimbe, sidi shogore ye.
Make it simple, ura naniwe, make it yuka, tokushitura, darunyima, umunyenga. Uzasasera, umesuka Abe winye jeje zizi mitizawe Kuko nizo sinjira muridanje Niseri kutameze nginchutizawe Dore noni hara kundi karabaye
Ugo nsindriye ndakumba Ugo nsindriye ndakumba Iyo nsindriye mbangumba Iyo nsindriye mbangumba
DJ Just Boy 255
Da gurja kinyuma Kubunda nani we Ejo numa Da gurja kinyuma Kubunda nani we Naguwa ikiniki Ulagora goza birango Banumba filingi Gusananga gatuna bweni
Wabona na weba kujia kinyuma Naba mnyagara ngujia nyuma Uwanga mazinga bangwa habana Sindimo kukura buriza Safitu boba kukusubira mchara Nubo mura mumarira Daba mwagenu na vizi kwa jeye Na nuko wanje Hape winye jete sisi mchizawe Kukoniza sinjira muridanje Niseri kutame zengi
Now hear this.
Hey!
mama, cause she got a good body. She taking my name, cause she got a booty on my fatty body. Her. All of his mind was stuck on her. She had a dress on but without a bra. Aune manya jamuli na mungalo wepa. Still about her. Enunga we enyiga we yeteka. She no come to play, msatya tamta. Kugambe heka kwa fata.
Brand new Bongo Mix season 22.
What you gonna do if she come for your man? Gonna put up a fight for your man. Hey, Mananga, what you gonna do? If she come, what you gonna do?
DJ, this boy.
What you gonna do? Oh, she thinking my man. She thinking my man, cause she got a good body. She thinking my man. She got a booty of a fatty body.
Kama rinto nikilala kwa masikiro bado inanijia bado naisikia akama macho ndo zangu mboni hata nisipofumba wengine sioni bado unanijia unanijia kwenye baridi nikumbate timbwe la mapenzi tuwe wote upweke mwenzako na ofia nipete nipate tulia. Navyo kupenda sinichoke. Kama basi kufa tuve ote. Mziki dondani na fia. Nipeti nipate tulia.
I'm only me fall in love. I'm falling in love. Oh yeah 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 yeah. Oh, only me fall in love. I'm falling.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Bispo 255TZ.
Yeah, aiwe kiangaza makwa masika. Unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Akama umeroga basi ongeza tena. Nipaka we mazima. Aho mazima. Na vyo kubendo sinichoke. Ama basi kufa tuve wote. Ziki dondani na afia. Ipeti nipate tulia. Oh yeah 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 yeah.
Now, 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 now.
Mekuja umenifuta machozi. Kanifanya nipende kuchati. Kwa meseji zako zenye tena. Mwanzo niliteswa na
mapenzi. DJ Busy Boy.
Mekuja umenifuta machozi. Mwanzo niliteswa. Mwanzo niliteswa. Mwanzo niliteswa na mapenzi. Mekuja umenifuta machozi. Kanifanya nipende kuchati. Kwa meseji zako zenye tena. Kiringe kimesha ota mizizi. Kambare kana swana gugu maji. Asa kwa nini tusiweke wazi. Na umesema nipo gotu mimi. Penzi letu msururu asiafu. Tumezoea kufatana. Haina ajata ya rufufu. Wenyewe tunaelewana. Wewe mderasini mikarafu. Nikikwacha nitapata lana. Asi unajua mikwangu pakavu. Visije vika umana. Tahariku ilbafale lhadale lbawabu. Umeshika dina kuimi ya kiarabu. Hata nikikushika na hisi napata thawabu. Wakisema niandike sifa tajaza kitabu. Mana nazaje kukuasha. Oh baby. Nazaje kukuasha. kukuacha. Ah, oh baby, naanzaje kukuacha. Oh baby, my baby, naanzaje kukuacha. My baby, naanzaje kukuacha.
Lord music on this one.
Yes, boy, 255 GZ.
Ni kuita jina gani, majina mengi ya mesha waiwa. Oh my love, habibi kipenzi nyongo mkali ya ini. Kukweli natamani, nyumbani kwenu nikabarikiwa. Oh my love, olize wazazi wanasubiri nini. Mana mbele ya jina lako kuna jina langu. Sasa naanzaje kuchiti, mganga wako ana dawa zangu. Sasa naanzaje vile vile ma kwenye moyo wako kuna siri zangu. Ukiniacha nitaumbuka, mwilini mwako kuna mbegu zangu. Nieleze naanzaje. Natabiri ukiniacha nitapata ghadhabu. Kwa nini my love nimekuzoea, labda wewe ndo sababu. Kwako napata vingi umeshikisha dabu. Kwa nini my love nieleze.
I'm a good man. You talk me the fools up. Kuta kuna magal. Shula ka yumba yumba yumba. Umetukuza ugal. Kwa ku yumba yumba yumba. Mungu wa kwetu na mungu wao. Tunavya kwetu wanavya kwao. Usione turazao. Zipo na shida zao. Awajuu tamu wa makoko. Shule kwenda kongoko. Kwenye vigodolo kula kopo. Kutongoza kwenye chocho. Wanangu wa Kinondoni mambo vipi. Ilala mambo vipi. Wanangu wa Temeke mambo vipi. Kailako mambo vipi. Nauliza Kinondoni mambo vipi. Ilala mambo vipi. Temeke mambo vipi. Kariako mambo vipi.
Niko toka mpaka hapa baba lazima shereke. Mana majukumu yalinianza nilipo bale. Kama stari nazofanya zina kukera nisame. Mana liko toka kula wawa pake we shere. Niwali nifunge kwenye banda. Sishangaya nimetoka mnyama. Viroboto na chawa kwa mjino na nimanya. Cheki namna mina pesa tunataza mana. Paka zinapishana geto kana fuga panya bara yem. Uwa yem hata we unge kwa mimi nsige penda so I don't blame. Nariko juu everything I do. Mindo yule lefanya watoto pende mziki. So brother, kyo na squeeze watoto na shavoka. Kauki you a nigga long time, nisha sota. No sulize haswa tama kopo nshel kota. Save you for nigga baba na shushia na koka.
Wanangwa boda boda mambo vipi. Machinga mambo vipi. Wanangwa dola moja mambo vipi. Madalati mambo vipi. Wanangwa boda boda mambo vipi. Machinga mambo vipi. Wanangwa dola moja mambo vipi.
Bitch, kill up!
Wende, umeshushwa na mungu.
Baba D.
Ejinsi ulivyo baby. Umeuteka moyo wangu.
Season 22.
Kipendura ula nyama mbichi. Meni kama tamati mawewe. Basi ntunzie heshima yangu. Baby to, sije ukabadi. Uo mwendo wako. Mishawishi unakutana na vionaelewa. Sibadilike. Edito, sije ukabadili. Uo mwendo wako. Mishawishi unakutana na vionaelewa. Sibadilike. Mimi nataka tufike mbali na wewe.
Lewa mara ya mwisho sitaki pombe. Leo ni sherehe, acha pombe. Na kunywa mara ya mwisho sitaki pombe. Tushereke, acha pombe. Na lewa mara ya mwisho sitaki pombe. Yani pombe, pombe. Hivi liletwa na nani? Yani tam tam baka kisogoni. Alokundwa pombe moja kwa moja peponi. Aende peponi, aende peponi. Kwanza, nikishalewa na nikata aibu. Alafu inanipaga vibe. Hakuna swali na kosa jibu. Urugundwa Kiingereza bwana pombe na tibu. Leo kama kesho, kama nyweso. Bwana na sweti sana jamani nipe kaleso. Kama unandai nomba tunane kesho. Hela na yotumia leo ni malejesho.
Tukishalewa siwale vitu napendana. Hata tukigomba na pombe kikata tunapatana.
Siwezi kupenda tena mabithozi. I want a gentleman. I swear I'm happy. Oh, I'm happy. Yes, I'll marry you. Tena wenzenu, I'm happy. Yes, I'll marry you. I just wanna love you. Love you. Can I be your baby? Won't you? I'm a superwoman. Da 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 da.
Oh God, I want to see you. Uleta ikupeleke out. Uleta, cause there's something about you. I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda bwana wewe. Oh, I just wanna love you. Love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be there. I want to save you like said. I'm Superman. Like super.
Nembo Kilimanjaro, bonge la nyangao, bonge la sharo baro. Kinona kama fala, kinoni kumeja. simogope mtu zaidi na mogope ja. Peponi akuja ja, kule kunani fa. Au vipi JCB, umesikia pa?
Mindo superstar,
chikini na vunga. Domana na kimbiza, mpaka kwa oda. Mindo Mr. Kuweza, wecheza unapoweza. Kicheza za kiswazi, minta cheza kingereza. Mtanigeza, nitawameza. Asa mkileta ile michezo ya feza.
Haya, haya. Haya, haya.
Mtanambia nini?
Haya, haya.
Haya,
haya.
Ni wakare na roswa ili.
Kipindi na maso, na mwaganya show, na lala macho. Leo ni nacho, na futa ya show, na toa macho. Kipindi na maso, na mwaganya show, na lala macho. Leo ni nacho, na futa ya show, na toa macho.
Najiwa mini mnoma, na hivi sija soma. Ila ninapofanya, wenyewe si mnakoma. Shetimba chaka zote,
umiza.
Hivi kesho kuto na kwenda kucheki roma. Ale P and D, na wote waso pendeza. Mieni ya nkilo, le mzungu wale mikonyeza. Wangu kani cheki, nika mkatia simu. Nika mwambia ebo, unawazimu. Mindo Mr. Kuweza, wecheza unapoweza. Kicheza za kiswazi, minta cheza kingereza. Mtanigeza, nitawameza. Asa mkileta ile michezo ya feza.
Haya, haya. Haya, haya.
Mtanambia nini?
Haya, haya.
Haya,
haya.
Ni wakare na roswa ili.
Kipindi na maso, na mwaganya show, na lala macho. Leo ni nacho, na mwaganya show, na toa macho. Kipindi na maso, na mwaganya show, na lala macho. Leo ni nacho, na mwaganya show, na toa macho.
DJ Beastboy 255.
Nyuma mwiriri, ebu ngoya. Nyuma mwiriri,
Diana.
Nyuma mwiriri. Nyuma mwiriri, ebu ngoja. Wele weki kama unauza oja. Yani hiri, kaminoga. Kana waka kama kamepaka poda. Kana teleza teleza kama nyoka. Nika shike nika weke kwenye choka. Za ukungu ni bungu ni kamengoja. Tende mama nika kupatia koka. Aye, aye, aye.
Download My Mix on YouTube and Audio Max. DJ Beastboy 255 TZ.
Nani
yako sipesi macho nao baby baby naona kakasha kapopo kisali kulilinda penzi langu na uliponipo labda wachukue roho yangu najua watanuna na hili litawachoma ila bado watatuna hani 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 we mina kuwahidi nitazikwa na wewe unanifariji mama ikiwa na huzuni we tena niahidi utazikwa na mimi unanifariji mama kanishide na raha zote hani we
Tutajapata baadaye siku yetu lipigwe zumari tutoke kimasomaso mwafulani apate habari apate kipanda uso watu tunze sarafu dinari mpenzi we mpenzi we madwa njema kwa jala jalali watumbe watumbe familia baby usijia kanitema ikade kawa majuto wakito wasi tunagawanya mapenzi magazi juto ngangania ngali bado tuachetema dunia ina vituko chunga usijengia ukilema yeah. Itibatilia tatini
chumbo hey. Nimekipata chumbo
sijiwezi kwa kitabani
chumbo oh. Nimekipata chumbo
ameniweka kiganjani
chumbo yeah. Nimekipata chumbo
sijui nitake bado isanga watuchukie hata tuachani witani wachawi na waganga kwetu si haiwezekani twende panga nitanga nikuchumbie nikuweke ndani nishachoka kutanga danga nitulie kivulini penzi letu tusifanye siri litunze karima sina hau nikitandawili niwatege daima bungi wa kitu jadili tuwaonyeshe sinema tuwamulikie na kandili ili watu waone vyema familia baby usijua kanitema ikadeka wa majuto wakito wasi tunagawanya mapenzi magazi juto ngangania ngali bado tuachetema dunia ina vituko chunga usijengia wakilema hey. Nitibadili ya platini sijiwezi kwa kitabani ameniweka kiganjani sijiwezi kitake
nini na kupata la mpole mimanza saivi na ninepa nilie nae kanitoa stress nimesahau michoko nyuma nilipotoka hivi bado wanakuposti wana wako wanakuposti walio nichamba wale mashoga zako hivi wapo wale mashusti namba zako likusha futa nimezitafuta tumkupe tarifa nimempata amenipata hodari mwenye kila sifa yuzi ni mwana umeposti picha insta umezidi kangaroka mifupa ilivyo kutoka utadhani umetapikwa na nyoka umekondiana uli puli sana vipi danga lako la masaki mesha achana si tumependezana tumependezana roba ya mapenzi ni kaba imesha nipana yani raha napendwa 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 ichakasi hoki napendwa napendwa napendwa
25
una kaza kushindia vijora cream imekuharibu sura wina bwana wako mekutana wote hangarela oh serikali mekushaisha sera kumbe chakula cha masera mie uko mweza ko penzi limechanganya mpera mpera oh. Na nilifosi maji kupanda mlima na tupamba na kuwasha kumbe unazima nika ukua baridi na kutetema yani mateso ukawa unaringa kama umepima na pole dada sasa umechina imempata fundi Ronaldo de Rima ni mineso nilijua tu tusingefika mbali wewe na mimi unapenda makundo mana ukujali kidogo cha mimi umekondeana
uli uli sana
vipi danga lako
la masaki mesha achana
situme pendezana
tume pendezana roba ya mapenzi ranikaba imesha nibana
yani roha
hofu juu yangu, trust in me. If you don't mind it, if you don't mind it, if you don't mind it. Mbezi yananipa miradi.
Brand new Bongo Mix Season 22.
Stoki kama chinami, kani pika loki, sina pika mi. Mbezi yananipa miradi. Mbezi yananipa miradi. She bite me, killing me body. Stoki kama chinami, kani pika loki, sina pika mi. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinami, kanipiga loki, sinapiga mi. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Yeah. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo. Jina ulivyo beautiful chochote utakacho nikupe roho yangu thabiti nyeupe nigani kama blue we mawingu mianga ya blue wewe ndo mpenzi na true friend
Kwanini ni kublock? Utaonaje? Ninavyoimba utaonaje?
Yani kwanini ni kublock?
Utaonaje? Ninavyoinga utaonaje?
Nasema kwanini ni kublock?
Utaonaje? Ninavyoimba utaonaje?
Asa kwanini ni kublock?
Utaonaje? Ninavyoinga utaonaje?
Utaonaje?
Niko flight na subiri kudipacha. Nikiko block utaona jisasa. Maisha pome na muziki kadarasa. Nikitoka Dubai, natuwa Mombasa. Ex wangu wa monede mwangu wa sasa. Jinsi alivyo takata, vile tulivyo jipata. Sitajifia na kifafu. Niko block kitu gani? Nataka kuroga nenda karoge bangani. Niko block kitu gani? Maneno ya mkosaji yeti malipo duniani. Kwanza, mimi mwenyewe brandi. Napotamba watoto wa tambi wanao nichukia na wazidi hadi dhambi baba familia alafu mama nandi mwambie gani blessi Mungu ja na bahati sina gundu nja upepo mwana na Zanzibar Afane nitu kana you come with me.
Asa kwanini niku block, utaonaje? Ninavyo imba utaonaje?
Yani kwanini niku block,
utaonaje? Ninavyo inga utaonaje?
Sema kwanini niku block,
utaonaje? Ninavyo imba utaonaje?
Asa kwanini niku block,
utaonaje? Ninavyo inga utaonaje?
Utaonaje? Kama huna sema ni kutumie. Nataka posti majigambo ili wachawi wote ndo muumie. Wanaomba ni feli, nataka salamu ziwafikie. Ah, niko vizuri kweli kweli. Acha na watu waingie. Oh yeah yeah. Nazidi kungara ukiniombea mikosi. Ufukara sina, sani poki boss. Bata kila siku sio mpaka Jumamosi. Najua ujala ila na posti miso. Oya wachawi shanunua gari, shanunua nyumba hapo vipi? Hapo vipi? Munao ni loga Pemba, miuku nisha jenga hapo vipi? Hapo vipi? Mwambie kani blessi Mungu ja. Na bahati sina gundunja. Upepo mwana na Zanzibar. Afane nitukana yuko Bujuda. Asa kwa nini ni kublock?
Utaonaje? Ninavyo vimba utaonaje?
Yani kwa nini ni kublock?
Utaonaje? Ninavyo vimba utaonaje?
So sorry sweetheart, na kupeleka gahao kiludi pina gusaj. Nina rock na pesa ndo neno siri. Nacho taka poch na pesa yako ya pili. Haki sifikiri tena mtana tasubiru kini yalu. Kini kiri suru wali zika mili ha. Ukete na pati batiti man. Neti nja utashami kuzana we hani sawa. Uchati tuchati za tunyumbani. La club tunajando furaha yangu money power. Money power respect, money power homie. Ande kama kupe do baro si oni. Nilui stafa dari ya badari oni. Kama kwalu na nijali, baby you better tell me.
I want you material.
What?
I want you material, material. Yeah. I want you material. Yeah. I want you material. Yeah.
Nasema penzi unalonipa, acha tu akomesh. Nasema penzi unalonipa, aye, aye. Unanipa penzi la kitanga, eh, atanga tanga. Selina sound kinanda, baby, yeah, kinanda. Acha furahi nyoshe naogelea, baby, leo naogelea. Kwa nilikotoka walinionea, baby, kwako ndo napomea. Kama unataka pweza masambusa, twende zengi, baby. Kama unataka pezi, nitakupa. Tam tam, sweetie, nini tena?
Nampa,
namjezi ya kopa kopa.
Nampa,
atoki nini, sweetie?
Nampa,
mungo jangombe.
Nampa,
atake nini tena?
Nampa,
na mjazi ya kupakopa.
Nampa,
atake nini sweetie?
Nampa,
mungo jangombe.
Nampa,
basi nampa.
DJ Despo 255
GZ Nampa, season 22 Mixed by DJ Despo 255.
Basi nampa. Kama siafu tunangozana mina yeye. Kama sarafu nampenda sana. Oh yeye. Kashikiria mtima ngomekara mzima mzima. Jamani sije katashina. Oh, nampenda sana. Achafua inyoshe naogerea. Baby leo naogerea. Kani nikotoka inyonea. Baby
Konde boy kami number one. Baresa ahia. Baby girl come sing for them. Yeah, bring your body come around that. I like the way you move to this sound that. Your touch got me bounded. I say unanifanya nikupende. Yeah, sometimes I feel like I'm dreaming that shit that will. Baby girl you're the best. You make Batman confess. No doubt you're my destiny. She said Konde boy make a slide on me. Slowly, slowly, better don't leave me lonely. Closer, so gay. Uye tuwe wawili kama pair. Baby, closer, sogea uje tuwe wawili kama pea.
Baby closer, sogea uje tuwe wawili kama pea. Baby closer, sogea uje tuwe wawili kama pea.
Baby closer, sogea uje tuwe wawili kama pea. Baby closer, sogea uje tuwe wawili kama pea.
Baby closer, sogea uje tuwe wawili kama pea. Baby closer, sogea.
Kama dhahabu bubu, me and you, penzi letu tu. Kama Eva na Adamu, take me to church to say I do. Me and you, mano, bidu, maita, bibu, kinyama changu cha thamu. Akina hapa sikwati, I don't need no Fendi Versace.
Hunting closer, so okay. Uje tuwe wawili kama pea, baby closer, so okay. Uje tuwe wawili kama pea,
baby closer, so okay. Uje tuwe wawili kama pea, oh na 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 na, oh na na na. Penzi langu warihudi, alihudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atuogopi kantarira zao, maneno chajao. Wanafanya maneno, baby sikufanya matendo. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukanioko hata ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe. Apo nyuma wali wangusha toka nyanyuma. Titamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jama mapenzi matamu. Titamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jama mapenzi matamu. Na
baby,
Can you touch your
Personally, mimi na la sifa lady da. Uno na violitiki sa baby.
Uyamisha kusum
soldier.
Na unanuki ya gerudi.
Yeah, she kama hicho kitovu bana. Ngozi nyororo na sura chotara. Na watu kama povu sana. Watasema mchana na usiku watalala.
Maneno yange kuwa moto. Yesha nyunguza. Rudini mukajipange. Anatoa gongo la mboto. Anaweka buza. Yangi kwa muparange.
Ni kubafu kabisa.
Niju ya dali mtoto fundo kulamba. Gani chanua chari chari kaishika na ilamba. Ona
akina lokole. Wakisema tuwape madole. Ruksana ina watu chole. Risasi tupu bila gobole. Yani akina lokole. Wakisema tuwape madole. Ruksana ina watu chole. Risasi tupu yani bila
sasa kumi ya tetisa baby. Unali mimi na la sifa lady na. Yeah.
We kweli kongodi. Na yamisha kusuri, yeah. Na unanuki ya geuri, yeah. Icheke, icheke tuwe.
Kubala kunale nale. Na unani mipata ngekewa. Acha nijikambe kambe. Makadindo wake na ngekewa.
Kubala kenale nale. Na hivi nilivyo penelewa. Muda ute nilambe.
Kulazo kachunga.
So much on it, but you won't miss the road. One piece here to nobody, oh, oh, oh. Oh, 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 tutashinda. Me and you, my love. 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 Me and you, my love.
From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
Oh, yeah, yeah, yeah. DJ Despoor 255DZ.
Season 22, mixed by DJ Despoor 255.
Kupe kwa pande huu, ama kwa pande huu. Jise vya tafana kwa juu, bila mia lali tu.
Diana.
Baby, mina wezi tumia patu wacha. Baby, mina baby, baby, baby.
Baby,
deeper than African girl, you are the one. Baby, I hope you understand. Make you wanna compare. Watch your wacky young girl. Watch on him and no girl.
Kashika kijiti alafu analewa manana kasaliti chama kwa pesa ngekewa kwa kiki za bongo si shangae punga kaolewa mama na mtuma mtoto nenda kadange huku baba naye anagomba nenda kapange alafu kute toto lenyewe kichwa mibange mwisho anaona bora kaishi kunducha huko mpalange wengi wanakata bata na wanakula bata huku na mabwana zao wanavaa vikuku na ukiona mtoto pakata kama mkongo unapaka maana maisha mafupi ka umeme wa luku mwana kapendeza alafu anakuomba bia kama chawa na kungangania mtani zinavuja siri na kibamia demu wake soli ya kiatu anamkanyagia bongo anapenda matope na sinema zebitoke ubwege bwege kabu shoke pesa umekunywa pombe na ulivipu kakope
haibu natutia haibu haibu natutia haibu haibu natutia haibu ujui kutongoza natutia haibu haibu natutia haibu haibu natutia haibu.
Yo, aibu unatutia aibu. Sote tumelewa wenda unazidisha vibe. Mara unamuita mke wa bosi maibu. Unakata simu katenza kwa tuko haiju. Yo, anytime unajipromoti. Unapewa kazi wezi fika taka rapoti. Anytime unajipromoti. Anytime promoti unapewa kazi wezi fika chaka raboti kwenye gwaride unashtua kijoti shoga kusimama mwanetu unapiga magoti boss kaja na dala dala kunyonya nyonya kanyonya dala kakosea namba ya wakala mtu wa dili kaibiwa uko ndola
kina kirefu ndo chazama mwenzenu kutoka ndo tata ndo tata. Ubongo kichwa kasha saganya aye. Kila semacho nafuata nafuata. Baby na feel kunoga. Udambu dambu napendaga. Akili ushaikoroga. Uzandu zandu piza baga. Yani so fine. Nikikosa losto na kutaja aye. Yani go gaga. Ushanitandika beto na kufaga. Yani so fire. Nikikosa losto na kutaja aye. Yani go gaga. Ushanitandika beto na kufaga. Bandika, bandua, nipe, 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 ninogewe. Funika, funua, nipe, 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 usichelewe. Bandika, bandua, nipe, 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 ninogewe. Funika, funua, nipe, 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 usichelewe.
Mimi brand
ukaniweka mbali na mabosi nikavimba kwa wako mashosti ukiwa mbali na mitani kofti oh my way oh na 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 ukinipa na mitakupatia kidudu mapende takugandia wewe kwangu tajia peace no fear oh my way yeah ukinipa na mitakupatia kidudu mapende takugandia wewe kwangu tajia peace no fear oh my way yeah unani control control control, unani control, 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 yeah, yeah. Yani so fire, nikikosa losto na kutaja, yeah, yeah. Yani go gaga, ushani tandika beto na kufaga.
Yeah. Yani so fire, nikikosa losto na kutaja, yani go gaga, ushani tandika beto na kufaga.
Usingize, sipo kwepo silali.
kuita salari. Utanifanya chize kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart. I don't look up for passenger. Only you, any you right now. Nibebe kwenye tenga. Mana mapenzi yao kana nelemea. Ulipushia jana leo endelea. Penzi limesimama wengi dedea. Mkakara na vonigea. Mana napokuona wewe.
Napona, napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe.
Napona, napona.
Life, but I see it in slow.
Oh
no, and you see my lifestyle, I got cheese in the tub. See many people there outside where they feed man's oboe. Oh no, and me a standy defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I jetty get even warning. If you fall in love, girl is certain. You go to breakfast, I'm not capping. Can you see drip pull, I'm not catching. I'm not faking this, no fugazi. You see these feelings, I'm not catching. I'm a quest and feet, I just want it.
Happiness, if I broke, now my business. I'ma show you, you go right. All I care for the night. Happiness, if I broke, now my business. I'ma show you, you go right. All I care for the night.
SSC, if it be the reason why your baba want to jealous me. If you want to take up serious, I do thirst speed. No fit to resonate, I'm on a different frequency.